My hope for us today.
Me Russian is say igna ibenya odo ene kania e free onyankopon ho. Yeah, what? Eni pa bebre a omu wo yentem a omu pese omu nya. Ishirem bebre e fi onyankopon ho. Mission present for bebre nso epe yichire bebre. Tisa. E jani enanu su bebre nso. Edwin ewi ase ya ewo mu aye din ya. Eye omu dwin se den ye beye. Inti no mu hian kina e yichire fi ye japa wo so.
And for a prophet. Na. It will be to know what the Lord would have him speak.
Odifu a oda ye no ye nso ono nso no. Obe peso nyankopon ebe kire ne kwan a ode bedi won a won di ne chi ni se chi na minim se edin minim se ye hia e yi kire efri ye japa owo soro na emre a ye wo mu ye edin minim se ye hia e yi kire bebre ye hia kania bebre ehia eyitre de bia efri eja pa wo soro na ya ye nim asori sani e shaase Joseph Smith onim se onim asori a obe joint no sani book of James e ka ene se omusa nyankopo na eja pa wo soro ne ne bai Yesu Kristo eyi wo ho adi kire no na di echi no enye ma bebre siye na yehu se enam eyi kire na eto Joseph Smith nti no na sorry a obede adi wo wiase no eye adi President Paka kire ye enema a ye be ebe kire se ya sori eye onyankopon asori o se eyi kire e wo ya sori mu edifuo no enye eyi kire state president enye eyi kire ma won won state bishop enye eyi kire ma won a won wo ne ward e na yankasa enye eyi kire e ma ye ho na sa awanwade wei e sha ase e free ye yan kasa ye ho ye fa Nephi Lehi ba ne papa so daye na Lehi nuanom ene ne busuafo na na wo fo se ne papa na bodam na en am se na onyankopon pese Lehi ema ebeko Jerusalem ebe free Jerusalem akọ promised land na se ye kai ni enifa e ka fa ne papa ho emre a ne papa ka che ne se o monko Jerusalem biem no monko ye onyankopon adwuma no Nephi say, meko akoye ni onyankopon ejuma opese meye. Ifri se minim se onyankopon no ebe boa me. Na yedwin Lehi asema okafa ne ba no hono. Yehu se ose neni agi bebre. Enam ne ba no akukuduro ani gidi a na owo onyankopon munti. Nephi anka se, meko akoye de me papa e ka kire me. Nanso oka se obeye de onyankopon akyere se onye se ye dwin enye me sisi ewo ye busue mu a ye behu nienti a Lehi eni jifa ne ba ne ho na ye behu se Nephi enya eyi kire na ne papa nya aye ni bi na ye nwi enije a awofuo enya afa omomma ho se ne omomma ni di enkyerekyere a won de ma won ofie no ho a
that continues in the child. My mother must have understood that principle of revelation.
Man,
I would close the door
when
I came home late in the evening.
Se me pia bontena me che a me fa e dan na chi din na maba. Na
just as I got to her open door, I would hear
edin a meye me maame de bia no me maame ebe hu mi se maba na mi refie mu a me kotina me mpaso a
ube
dwene se obi edifie ho dan so no ko si ene ensema o ka kire me no e to ma dwimu mi nya sa atenka no e wo mi patriarchal blessing na mi nim die na wo busa na so mi nim se e wo adwen papa na wo ma mi hunti no
he prays that his words will come to the recipient as the words of God, not his. My mother's prayer.
Me ma me pai bo.
Was answered on my head.
Me ma me pai bo bo ma me sem ne ba be ma. Ebenya baby papa ejina no wadi onyankopon nsem nso. Onyankopon tie no. Na minim se. Neni j. So onyankopon shira me. E ma me to me di onyankopon ne chere ne so. Na ma bo me home modern. Se me ye ni ame ma me bepe se me ye na me hu sa awawadie yi bebre e wo stake president ni bishop bebre abrabom e yi onyankopon na yi chire no ehu hia pa e wo asori mu me hu e yi chire we
in 1976.
You know the story of what happened. Idaho.
Continuing revelation that was
passed no, through a state president. Yehunu a state president bi enya yenti no. Inshraba. Yegna yeso. Nkrofo bebre e free. Bebe a insohwe ne esi ye ne so. State president. Ah na oyɛ.
A few days after the disaster,
oye fuom,
a leader from the federal disaster agency had arrived.
Na ye dwen ne ma e call so ne ho a ye hu se
enam
state president yi akokoduro onyaaye ene nam so e ma aban ne ne ebukrofo e ba aida ho ho e be bo a won na na ohia emua ewo na samre ne na me ye president ewo
stood in a very
powerful BYU Idaho
and began to say with a voice of authority what needed to be done.
NASA state president
each of the five or six tasks he said were essential. The state president responded quietly after each one, we've already done that.
Na state president
a few minutes the man from the federal
otie abine crofo no efutuo bebre a wonde ma no a wode beboa ne crofo otie wie no say enye mo amaka nyina no ya ye ni nyina wie na eye abine crofo ni nyina wanwa
they described what direction they had received
omo chire ekwan a omo fa so nyasa eyi chire no
about the way they had been inspired to
na omo chire se
eye
eyi chire a onyankopon eyi chire omo ne bua omo ma ontimi bua nipa wemu nyina na asemi si ye na ade asa
na
won share wie ye no state president no e da won nyina ase
the next morning
na adechi ye no aban ni nipa wo mo ba so wo bebo ano
I stood nearby I heard him say quietly to the state president
state president e kasai no busa se state president then I obe pese mene me nkofo e fi aba mo e be ye di aboa mo na
president Packer was right. Continuing revelation comes to state
president. Me hu bibi say e wo wiase afa na nyina da. Na present pack asem o kai ne se ye de hoto nyankopon so a bibie ni ho e beto ye a onye emfrim
to an imperfect human being. I have been blessed to be called to follow inspired leaders.
Eshra me aboa me ama ma frem painfo bebre. Ama omo abeda na sori ano. Aye njuma bebre wa sori nu. Onyankopon eshra me asan so ama me ne impainfo bebre nso aye njuma. Me ne edifo mienu nko aye njuma. Menye yi kire bebre. Me ho yi kire bebre o Nyankopon eyi akire san painfo yi. Na sa eyi kire a painfo yi nyai. Menim se enye bibia eba keke. O Nyankopon akire ekwan a yebefa so enya sa eyi kire yi. Eye ekwan a obi a opese onya eyi kire bia no e woso omofa so. E wose ye ma yakoma mu eda ho. E wose ye doye ho. E wose ye nya adwem pa. Na se ye yesa ne ma we a e be ma ye gidie wo Yesu Kristo mu etintim. Na ho hon kron kron no ene ye betena. Ono ankasa be kire ye kwan no. Na se me dwen we nyina a Minuanom me maye mfa enyema we ni agro bebia meko bia no asori peyi bia oda asori ya no bia no udu asori asori head kotesa amonfo nyina che se che odifo no odo a ye wo ma no na minim se we nyina aye nsira a onyankopon e de maye
when he speaks in his office
se ye hunu se ne onyankopon ene ma onyankopon de fa ye di fo ne so a ye hu se onu ankasa ne yi san krofo we minim se enda fom keke na minim se the enemy of our soul eya mrebu ho ede minim so bonsam no ebe daadae ebe fa kwan bia so daadae se ma ye ntie sa eyi kire we a ye di fo ne de ma na so minim se asem biara ye di fo beka nyina no efri Yesu Kristo ho.
The prophet sent me to confer the sacred sealing power on a man in a small city far away.
Di fo no so ma me se me fa tu mi en fa konkon ma papa bi ewo ekro bi a eniha na minim se odi fo no pe ne ekro asa tu mi ne obetimi ama me akoye sa de no. Na sa to mean we a me de koye ne eye onu odifo no ne ma me kwan se me fa konkoma na me du openyini we hoy odifo no papa odifo na kasa frɛ no
signs of a lifetime of tilling the soil for a meager living. His tiny wife sat near him
me de mensa gu papa yi so a ne yire ete ne nchen no me kansem a odifo no e fa me so e ka me se enam to me a odifo no dia ma me a okura to me nyina no emre ya ye wo mi me disa to me e ma o enam de pap me bo papa ni din where he would serve as a seal. Enna me san so echre no temple a obeye sila ewo. Na ne yiro tin nche mi hu se na enisio eba.
I waited. She stood up.
Na ne yene sore.
And stepped toward me.
Enna oba me ho.
And then said that she was happy.
Enna se meni age. Na ne ren so aho. O sinat wa obepeso ne nikunu bekot temple de bia nanso we hunu se onyankopon afre nikunu so meye djuma kesee enna oka se wo hunse se se nikun akọ ne nimu erade mo na me kachre de se onyankopon enna eyi nikunu no
as well as I could with my small grasp of her language.
na metrɛ ne sɛ onyankopɔn ne ɛyi akyerɛ awanwadeɛ a wayɛ ama ne kunu na na ohunu sɛ onyankopɔn ankasa ne maa prophet ne tumi a ɔde bɛmaa ne kunu na na onim sɛ saa tumi na ne kunu ɛnya no ɛfiri odiifo a ɔda yasɔre ya no
She knew without having to be told.
And that only witness. Obi an kan kire no. Se odifo no.
She knew for herself.
Abo ni ku ni hom pai bo. Ansa na o fre no. No nyankopon ankasa na fre ni ku. O san su nim se ni ku no enwuma obedi o temple no. Ebe ka ni pa bo mu asase so. Asan so akoma bo ewo osura himan mu.
Whatsoever thou shalt bind
na sɛne yɛ trɔkronko ne kaeɛ no sɛ biribiara a yɛbɛka abɔ mu asase yi su no bɛka abɔ mu nso wɔ soro na na wo maame anim moma yɛnkɔ akyi na yɛnkɔ baabi a yɛhyɛ aseɛ firiɛ ɛyi kyerɛ a ɛba wɔ asɔre mu yɛnim sɛ Odifo oda ya sori enye yikire ma ya sori nyinaa stake president man stake for bishop enso ma ne nkrofo omo wo ne word mu na me pese mo kire mo se asori ye no kware ye japa awo soro onimu onimu din odo yesu christo ono ni christo no ono ni nyankopon ne ba ono no obegye ye nkwa odo ye pa odo ye nsin ni ayankasa ye dwen Ye ye ne ma minim so nyankopon ni ne difo e kasa odifo a ye friend Thomas S. Monson na minim so ono no kra to me no I was asisi su nyina na ye tie ni mpenfo aya from so mo ni ye mekasa o conference yi mu yi stress e mu be bie makumum na mo tie na mo asesa ma brabo na mo ye ne e wo se mo ye
in the sacred name of Jesus
we na me ka wo Yesu Christo di mu ti amen